Sidjo Tamani, toutes les voix du Mali. Sidjo Tamani.
Ɗo yo Sidjo Tamani, keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Tamani, Tamani, Sidjo Tamani.
Sakiraɓe heɗiɓe Sidjo Tamani, ono jaam ono e wayrede hande talatare tati lewru juin sappo e jeɗɗi yamde ƴaɓɓorima silma capanɗe nayyi e joyyi ley Sidjo Tamani. Bisimilla moɗon Bocar Sédhiou tan kabaruji moɗon e ñalawma o en. On kumpiditta hande dow wiide député en laamu o en kañum e député luttodirɓe e laamuɓe en ɓamdi aadi joƴƴinde guɓal yimɓe horoɓe dow masiba bonɗo gannoɗo kiidal o. Walde Mali daraninde hono kakkeji yimɓe AMDH kañum weltima e tabintingol hono ngol ngal ɗo guɓal yimɓe kanugal horde e dow golleji gaɗnoɗi kiidal ɗi en. Nden no parti ji politique kumaniɗo waylitere laamu o kolliti miijoji muɗum nden no potuɗi ñifude basiji e leydi meɗen ndi Fatimba fa abada e ley jiidal hakkude mabɓe e yeɗoɓe haalaji. Nden no talki wullago fewde e laamu o ko foti temedere e capanɗe jeɗɗi joyyi. Nden no ɗiɗo talki naati e juuɗe curowo mawɗo leydi ndi o en o humpiti yeɗoɓe haalaji dow o kabaru beete hannde. Bisimilla moɗon Sidjo Tamani. En nande tubako biyeteɗo Serge Labrégiste, kanko o nanganoɗo ley Mali ɗo guila 2011 hitande muɗum nde omo andama wiide omo wuuri jaati o yiyama e télé fa leydi Qatar e leydi télé muɗum goto. Omo nandi e karɗo cellal fasane fa hanndu ana anniya jokka hono nanguɓe mo andaka tafo en. Hollitidde caggal masiba mawɗo gannoɗo kiidal ñande sappo e jeɗɗi e nogay go o lewru mai on, député en ɓeɓami anniya joƴƴinde guɓal yimɓe horoɓe ko waɗi toon ko jaadi jaadi fa fame jama o kañ keñen haala muɗum haala jokkato assemblé to ka handaka fa hande mane guɓal ngal hani joƴinede. Nden no hani ko ngal fewdude konu ana haari ko tawede ɗum andakata mo ka. Nden no député en laamu o kañum e luttodirɓe laamuɓe ka fupporri e goto ɓe kawri guɓal ngal ana hani joƴinde jaate keɗe ɗen barke sisi
fedde baale gonɗe ley assemblé to ɓe ɓe fuu ɓe kawri dow gotol hono wiide fedde mawde ana hani joƴinede fa bonandaji gaɗɗi to kiidal to ɗi laɓine. Ley sakkita yontere nde kanko ministre kumaniɗo armé o kanko joppuɗo golle ɗum woni Soumaila Boubey o holliti wiide ɗum yo hunde hande waɗede ley wakkati joni o. Keñen to assemblé to député en nayo gomɓe ley walde makko nde ɓe kolliti wiide ɗum yo hunde nde assemblé o hani wadde fa darta laɓinde gonga o dow bonandaji gaɗɗi to kiidal to ɗi. Ley RPM to min gana saliɓe hono joƴingol nde walde kanko jokko hoorejo walde nde ɗum woni Oumar Traoré o holliti ley journal Essor wiide hono hakkille joƴinde nde fedde ɗum yo wona hunde heyre ley assemblé. Hono baale kerodiraji e laamu o ɗum woni hoorejo jokko o Seydou Diawara o holliti wiide kamɓe ɗumɓe jaɓuɓe hono joƴingol nde fedde ɗum waran lato sababu laɓɓinde gonga o dow bonandaji gaɗɗi to kiidal to. O wi kabaruji cuuɗiɗi caggal o bonanda ana hani laɓɓinede ɗum woni homo hokki yamiroje wolde nde waɗa e nde wolde nde watta nde hono hen landigal armé o worduno ɗum yo hunde hande waɗede ley balɗe garoje ɗe ɗum woni komin heeɓi ley walde kumaninde saria to assemblé to.
Député en ɓe aadi ke horude hono hono horude fafa mais hono ko waɗno kiidal ñande sappo e jeɗɗi nogay mai eno ko jaati jaati ko ana hani ana foti du eno walde Mali humaniide hakkeji ɓiɓɓe adama e nde ana tawda e ngol horugol ka ɓe kuli fa sanne patingol haɗu e lawol. Isa Fakaba landodiri e hoorejo walde nde Moktar Mari ko keɗeɗe Oumar Waygalo.
Walde joƴinande joyinde min miila yo ɗum hunde lobberna e famminede yo ɗum haqqe malinkoɓe jaati sa ƴeewi ɗum wonono sariyaji gonɗi ley Mali ɗi fa tawa no famminde ɓiɓɓe malinkoɓe yo ɗum haqqe mabɓe jaati noon fa min ƴeewa hono min asirta ɗum wonono yimɓele gaɓɓe bonandaji to kiidal toɓe ɓen yimɓele ɓe nangge ɓe ñangge. Miɗa milla so serval kañum ministre ma gaɗi ley hen koyɗe muɗum hunde nde yafan jaati kaldale korol wagga duggal e ngal hollitano wiide ɗum won hono kamɓe adunara Allah ndu fuu ɓe ballan Mali fa asa ƴeewa hono yimɓele gaɓɓe bonandaji ɗum woni ley saha leydi ndi ngal sa ƴeewi hono waɗi ɗum wonon so laamunkoɓe mbaraɓe kiidalɓe hono ɓe mbarira hay sa ƴeewi o jababu hannden hannde o malinkoɓe ana kaaja famde ɗum kamɓe sartoɓe ɓe ɓe jogui bawɗe muɗum fa ɓe ƴeewa ɗum woni bonandaji hono gaɗɗi to kiidal toɗi sa ƴeewi hono nangude militaire hirsa ɗum tawi fe wala kaɓorgal yo ɗum hono koɓe noddirta ɗum woni bonandaji gaɗoji haɓo ɗi ɓe noddirta crime de guerre ɗi hay ɗum sari ana hani ñangude jomum miɗen jogui sartoɓe ɗum mbawɓe gollude dow hen.
Dental parti ji politique kumani ɗi tabintingol waylire laamu ɗi en ana gonno e jiital ɓeyte hannde fa ɓe hooreɓe mabɓe kolli ta miijoji mum en potuɗi ñifude basiji leydi ndi ɗi fa abada yeɗoɓe haalaji e hono eno tewtinoɓe ana hani ko tawede no watanaɓe ana eley 2013 ɓe ena ɗum ana gonno e tawdama e ɓeɗo jaama hono ɓe lananɗo daranoɓe laamu o fa laato président ana gonduno e mabɓe. Ndenno ɓeyɗum tawama e nde ɗo jonde Mouhamed Tita landodiri e keƴaɗo mabɓe goto biyeteɗo Racine Thiaw keɗoɗen Ousmane Dikko.
Dendagal fa waylitago laato CPC wi ana andina tuuge e kawral wagadugu ngal kalde pesal e pesal guɓe Mali murtuɗe ɗe kaldal hakkude bibbe leedi fu seminore ko yaawi murtobe mawbe kabada mabbe tete le sahal mali ko yaawi gollidal bangal denagu hakkunde mali e france du signine gubal habatobe le sahal joine ndokke kaake mo gollirde gollirde yigaaji le sahal joine wadane mali algerie niger kany mauritani dande soldat sendu yewte le kidal tawe an hawrana ton fedde haybore e derantonde dabere no tidal o hunchoro du joine ko yaawi
avec les groupes armés
tamani tamani sijo tamani
ro mawdo hakkunde laamu o kanye e hono wullon naabe lonon wullon tobe dum e ana e jidanno e beta hande denno be kanko e kanko yidanno yedobe hala jidno beta hande o holiti wiide ko foti talki wullango temdere chapande jeddi kanye e joo naati e juude makko le hitande de en tan onde no o winyintima ko foti chapande jene e jetti le majji o mo wondi du e jewtaade chapande jeddi e jeddi keddidi di en denno an han ko te baba hakib haydara ko holiti malinkobe teddina hono ngingal do gollirde demo lamina juninde ka o mo wondi e fide dabereji fa dum waylito e le hono dubi garidi hono no o wiri mahamman almamunni kede den usman diko
bayba tay kam yo dum yo gonga e dow ke men kebe tindinede men bami dabereji dartinoji golle e di gonda nela bami jati jaa le region ngaji difu hokkude faamu golle amen ana wonda hejaabe amen ana le region ngaji difu joki totobe jaginali eide
no ga an impact
CICR walde croix rouge dental leyde aduna bangi ko yaata duubi teema dere e chabande jojik mede balla yimbe be torraji e basiji walde pawi do mudun en
miden jeyda le galle mawdo goto sabi miden gollida go'o e chaldi croix rouge kanyum e croissant rouge gondi e leyde de balloji yimbe be ngala nuyle torribe du e leyde muyen didi e dental chaldi croix rouge kanyum e croissant rouge kawjo todi feccore mballudiji e leyde de caggal basiji dum wadi min walde burnde fu hinnade yimbe lay adunaru ndu
CICR dubi temedere chapande joy lay golle nedaku
tamani tamani sijo tamani
sakirabe sen koti banga region ngayi do min compétent on wiide basiji di en puddi lay maliko enno lay region ngayi to sahal to en neno njobatano an han ko be njobatano courant fes joni dum wayliti ke sabi kolitama an han ko taw jama o fu wara yobo courant sahal lay malito en nyapunga ko be kany donki famle do en den sabi hulitama den hono den jidirde courant gonno to di ngaram baylite lontinire kesi di enal di gorfu waji binnunte e mudu yobo courant den prefet kany wonde joka won hollitidbe hakkillaaji mabbe ton sukaabe temendere njarribe an han ko la yarribe tilima jangide jangode do en do yimbe hono dentinirte do beddaaji hono be denirte neno leila musika su okala walde daraninde tabintingol leydi yanka ko mojjo sabi bininde do jande neno ko faaboto yimbe jande be don an haa tilibe de jande be fu be pammine hono no futtabereji sadiya jahan be kaani fim de be kaani faamude faabe denno yimbe do beddaaji neno be dokkama hono fu gono tugurte tugorde denno e kanye hundu fu ko wono joka be bindi ko fa kaani wallude be ko fori birim ko buri million goto arkillaaji jono ciuwaadi peccama kay le galleji ko yaata ujunaaji denno temere tati e chapande e joyi kanyi en nay denno sarwisi denno kumanido kabo hono kabaru cellal ton wona humpiti do odo kabaru hande denno han koto fewna bangal kabu habugol e nyaw jonte wonko non denno ele 2014 dum wonda en e tawdeede tidallaaji dum tawe dar godi ton fu hadaali denno horejo o kanyu humpiti do dum yimbe ko yaata chapande jenne e jeddi kebi renede e nyogo e inde do yitade bete hande batu keri do neno dental bale genesis zeku segu neno joinama fa sukabe hum compute do hono nafore won wonande elbe e lay hono fewnugol e hinnugol demal neno hore jo mabbe o eno holliti wiide neno dum ana sabo no sabimbinobe yafinande be hebde golleji kany e do yafinande be an hanu dum wita e jo hono rafi neno wawgol hebgol golle kany fa yagol mabbe dum wita wita gol dum buito remobe hono kuccala be en anan jeli denno kanyum en dun jati denno be piano be pidan hore mabbe ko lato cagguji nyamele de be demata de jati an han ko to be kulliti tidallaaji mawde gonno hen e be kebi dun tajolal kambe hono e julaabe be dum be joddo be pida dabereji be denno be jewana cogol di kaani nangirede le kuccala denno so be joddige dum e be kebi tajolal denno be keban faamu wada hakkunde mabbe jango han ko tawde woni ko den hono gadondiral gagnondiral DF hande wadede le mali kala den no be jango be temede jenay e chapande nay e go peccete le hono nokkuje dadondiral sappo e tadi le lamu jenno o rejo non no jenginobe lekkol o kany e sarabe sukabe lekkol be en be joddike be pidi tabereji kado ji nguykaji wade ton e leeto jenneto en on jarama e yewterende en ana wodi tiagal joni pa jikan.